senza case. Kaboom!
Zabinmusic.co.
Chintu cha mene chiseka sandie cha chidisha. Wena mare pinga ni anakula pizza. Mene timazeka na we everyday ndiye my enemy. Na baby wa mene yongonyonga ndiye alumaziba. Kama ke ujeza ndiye kamaruma. Pamale pula ma black table ndiye wa ma posting. Zunga zibe njo kapachi panda. Kapa pasha osa santa. Sama zivika mweho. Mati ya chaya si mairo. Na tinkala ke ya fumune. Chicheza na ye, chiseka na ye, chikutia na ye. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Chiseka na ye komata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima pezeka na mo everyday. Shushushu. Madamu wakatuma foni pale mbeka namba inango. Menangu si yankika ni chodabu isanzo. Wazanga wakatuma foni swani mvela. Kaya nindani yango mvela. I'm wondering, nindani uyo. Nindani alipizi muka foni kanga. Chito zinazidabu isa mama. Muntu paka bawa angoshoka pona nyama. Ali undercover angoshoka michopo. Tiripizi tiseka na heve. Chicheza na he, tiseka na he, chikutia na he. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Tiseka na he komata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima pezeka na mo hefide. Shushushu. Kuchechi, wakamba na matanks. Bela wapeleka muma basi makonda gita. Bela nguni mamaneta muma company. Kuma priority ni kutora nkani. Ulibe alisefu maoska popa balimbwe. Bela ni mamonku mu university. Olu azemoma palevo. Bela ni ma DJ. Bizi vango punda shipwe shipwe. Bela ni mazorola. Washushula kumozi na kapokola. Akungenela ni mwami shushushu. Shushushu mamuona imwe.
Shushushu.
Jiseka na eko mata pamukamwa.
Shushushu.
Alibena manyazi imwe.
Shushushu.
Jima pezeka na mo hefide.
Shushushu.
Shushushu mamuona imwe.
Shushushu.
Mukamwa
shushushu.
Alibena manyazi imwe.
Shushushu.
Jima pezeka na mo hefide.
Shushushu.
Jeo Tawani. Eko Lima is leaving for Charlie Bravo tomorrow. Right now we are listening to Hotel's conversation. We were thinking they are not planning anything with Charlie Kiro. Double correct. November Oscar revealing anything to do with 48 Foxtrot Lima Alpha Tango Sierra.
Peter Zenzagaze, please stop.
G-Show Records production.
Peter Zenbande beat, Ekiribe, Kanunube, as a tiger.
It's feeding paper devil investigation. Quincy Weezy, you know, cooked up again with a little spice. Better.
Zambi Music Blog.
In fact, I wait for the council.